nda chati sedda nder yimre nde nana Asma'u Yusbi wi'etende Allah jalna.
Allah jalna yonki am salori tampani yam ummana gosiri faboram bode ngima mi wari ayyaro kata juldo fu kotori moje mada tage fofu marori yonki jala ke yammi wullitake holno yamki yidammi jonyorake bofi durri yammi wembo yake burudo takle bonon mi fadorake faba ngam anjulbe tammi hori gedde am kulnimmi yonki huli tuba douto woda dumki sali sei gida kiki mada ya adili suro yam kisno wo nyande kuli nyande takle fu ummina hendari faba handam gam chubado maa chupti ndado hender subabe maa buruno yado hender tagefo maa banno yado hender nulabe maa muminina fukanko de jitiri gede am kulnimmi yonki suji dagi mako dagike am futaji kanko roka cheto kanko heji nder nulabe fukanko Allah yeji jabi kempe o yauti don bendari.